Omwogezi wa polisi y'ebidduka mu ggwanga Michael Kananura alabudde abazadde obutalagajjalira baana baabwe mu kiseera kino eky'oluwummula. Kananura abadde ku Kitebi Primary School mu ggombolola y'e Lubaga mu nteekateeka y'okusomesa abaana obutebenkevu ku nguudo evujjiriddwa aba Intelligent Transport Monitoring System ne Minisitule y'entambula mu ggwanga.
Mu statistics yaffe bw'olaba abaana abafuna obubenje ne bafa, nabwo tubalina naddala abaana abava ku myaka ku mwaka nga gumu mpaka ku myaka 17 babeerabe besuubira abatambula nga bagenda mu masomero. On average abaana babiri be basira mu nguudo okwetoola eggwanga olunaku. Kati abaana babiri oluvannyuma lw'omwaka abo be baana nga 7 omwendo ogusi mutono naye tulina okugulwanyisa ne tukola si ne tugumalawo. Kubanga bino ebisinga bizira kwabo abafuga endiima, waliwo abasajja abavuzi abagoba ebiduka ebyenjawulo abata speaking as zebra crossing.
Kananura era alabudde abagoba b'ebidduka naddala abavuga zi boda boda bakendeeza obulagajjavu ku makubo.
Tulaba ebintu ebiviirako obubenje ku nguudo ebitundu 9-10 byebyo ebiviira ku neeyisa y'abantu oba abagoba b'ebidduka ebyenjawulo. Tuyinza okwogera senga poliisi abazadde engeri balina okwesa ku nguudo naye ne batawulira. Naye omwana bw'agamba omuzadde onagamba naye daddi lwaki oddukanye ate nga baatugamba speed mbi, abantu bavuga speed abapikipiki amasomero gebaddemu abantu bakomplaininga nti abasajja bapikipiki tebayimirira, abantu bamazizo ne bayimiriza obubendera abasajja kwe tebayimirira bavuga speed osi ne bakona bana abaana